Baada miezi kaza na upendo kapungua, begi kila lisa safari zinakuzidia. O jamani, kweli mapenzi yana wenye. Kaniona mshenzi kama mwe.
Nauliza unaongeana nani?
Wewe ndio utasema leo.
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 Wewe mbona nikupenda kweli?
Mbona?
Mbona umezigua sheli?
Mbona?
Kupenda kweli
mbona,
sabodo mbezigua sheli
mbona.
Ati msafi, kudadekima, kudadekima, mina mungu na tungu pia. Mwali mkuu mama yako mungu na tungu pia. Kudadekima, mina mungu na tungu pia. Mwali mkuu mama yako mungu na tungu pia. Ati msafi, as lover boy. Uya wanagu wanacheza,
wanacheza kibabe.
Wanacheza, uya nasidi wanaruka,
wanaruka kibabe.
Uya, wanacheza kibabe, wanaruka. Uya, wanacheza kibabe. Lodging Star Adike Sida Itembezele Cool.
Itembezele Record.